mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwe mutwumva muri mu Burundi turanabahaye ikaze. Abatwumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero muri isanga y'uno munsi nkuko twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu twabatumiriye Kizito Mihigo, umuhanzi umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kugaruka ku bikorwa bitandukanye ariko arakora muri kino gihe n'uturimbo twe dutandukanye. Kizito Mihigo, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi makoze kuduha uno mwanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane kwinumira.
Nuko rero kumu kimisi mikenya itarenga amezi abiri no kuvuga itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka uzoburumanye uvuye muri gereza, ubu unye Kizito Mihigo uri mu biki bikorwa bitandukanye urimo imbere yuko tuzavugaruka mu bya muzika uri kurigisha abana.
Nibyo hagiye gushira umwaka mfunguwe, nyuma yo gufungurwa nagiye nkora ibikorwa bitandukanye by'ubuhanzi, nahimbye indirimbo zitandukanye zigera kuri 11 zigenda zijya ahagaragara. Hanyuma nakoze ibitaramo byo gushimira Imana, nagiye nkora ibitaramo muri Kiliziya Gatolika kuko abanzi bazi ko ndi umuhanzi n'ubundi mbere na mbere w'umukristu uhimba indirimbo nyinshi zikoreshwa muri Kiliziya Gatolika. Natangiye rero nkora ibitaramo byo gushimira Imana muri Kiliziya Gatolika ariko mu bihe binyuranye, nkuko n'ubundi nsanzwe nkajya nifatanya n'abanyarwanda kuzirikana ibihe igihugu kiba kirimo. Ndatekereza nko mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, mu bihe bitandukanye igihugu kigenda kizihiza, nagiye nsohora indirimbo zo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu n'ibindi. Mu by'ukuri nakomeje akazi kanjye nk'uko nari nsanzwe nk'umuhanzi, ariko noneho nk'uko mwari mubivuze muri iyi minsi natangiye igikorwa gishya cyo kwigisha ubumenyi bwa muzika ku bana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu mujyi wa Kigali baba bari mu biruhuko.
Imbere ko tugaruka kuri ico gikorwa, uravuze ko hari indirimbo 11 wasohoye, izo zose wazandikiye aho wari muri gereza canke zimwe wazandikiye muri gereza izinduze kuzandika umaze kuva muri gereza?
Inyinshi nazanditse nyuma yo gufungurwa muri gereza. Nahandikiye ebyiri muzo nasohoye, hari yitwa aho kuguhomba ya guhombya, ni indirimbo ya Gikristo nasohoye ngisohoka muri gereza. Naho ni yitwa Tereza w'umwana Yesu, Tereza w'umwana ni indirimbo nahimbiye umutagatifu yitwa Tereza w'umwana Yesu, nayo nayandikiye muri gereza, dore ko central cyangwa abakristo twasenganaga aho ngaho muri gereza twarisunze twariragije uwo mutagatifu twa Tereza w'umwana Yesu.
Ubwo tugarutse rero kuri ico gikorwa cawe co kwigisha muzika, ni umuziki ni igikorwa wiyumviriye ukiri muri gereza, ni igikorwa wiyumviriye umaze kuvayo, ugikora gute ukagikorana n'abandi?
Maze igihe kinini nifuza kwigisha muzika kuko nibyo nize, maze nagize umushinga mu mwaka wa 2008 ubwo nari nkirangiza kwiga amasomo ya muzika, nigaga mu Bufaransa mu ishuri ryitwa Conservatoire de Musique de Paris. ndavuga nti ibyo ari byo byose ubumenyi maze kuguhabwa ngomba nanjye kubuha abavandimwe bo mu gihugu cyanjye. Ngaruka mu Rwanda rumvuye kwiga mu Bufaransa, umwe mu mishinga nari mfite wari uwo kwigisha muzika, ubumenyi bwa muzika, abantu bakamenya kwandika muzika no kuyisoma ku buryo bwa gihanga, nk'uko tukazagira abahanzi bakomeye nk'uko tujya twumva i Burayi no muri Amerika bavuga bitwa ba Mozart na ba Beethoven na ba Bach, abahanzi bakomeye muri muzika classique. So nari ngifite icyo gitekerezo, ariko mbere y'uko mfungwa na cyari a big project, yari proje nini cyane, nari ndimo nshakira n'amikoro ahambaye ku buryo cyaba igikorwa cyo ku rwego rw'igihugu, abantu bose bifuza kwiga muzika bakabikora, ariko mbese nashatse kugitangira ari ikintu kinini. Nza gufungwa rero ntarabigeraho, ntarabona ubushobozi. Ariko aho mfunguriwe ndavuga nti bo, nubwo nta bushobozi mfite, watangira gahoro uko nshoboye nkoresheje ubushobozi bwanjye bukeya, noneho wenda hazaboneka amikoro, hazaboneka ubundi bushobozi bwinshi bukagenda bunyunganira. Nuko rero naravuze nti muri ibi biruhuko reka ntangire, natangiranye n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu mujyi wa Kigali, ariko nifuza ko ubundi mu mijyi ikomeye yose mu Rwanda cyangwa bavuga mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali, naho twazahageza iyo initiative, donc iyo gikorwa, ku buryo abana bazajya babona ibikorwa baruhukiramo bibafitiye akamaro, kuko nabihuje nanone n'ibibazo bivugwa cyane muri sosiyete nyarwanda muri iyi minsi. Baravuga bati hari ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bakavuga ngo hari ikibazo cy'urubyiruko rutwara inda rubyara imyaka itaragira. Noneho nkavuga nti wenda wasanga, birashoboka ko wasanga abana iyo bari mu biruhuko kubera kutagira occupation sérieuse, ni ukuvuga ibintu bahugiramo bifite akamaro, bashobora kujya guhugira mu bindi bibarangaza ariko bidafite akamaro. Ugasanga niba umwana abuze icyo akora, mugenzi we aramushutse, bagiye mu kabari cyangwa muri boite, nawe arasinze, arayemo, akagira imyitwarire atarasanganywe kubera kuba kubura icyo akora. Ugasanga se abantu bamujyanye gusura abagabo, atewe inda mu by'ukuri bitari mu mico ye, ariko ari ukubera ko yari yabaye boite, yari yabuze icyo akora, asa nk'ujya kurangarira mu ntibitamvu. Twavuga ati rero jyewe ariko n'abandi bantu benshi tunabiganirizagaho, ni byiza ko twagira ikintu urubyiruko ruhugiramo mu biruhuko, ikintu rukunze, kuko muzika murabizi ni ikintu urubyiruko rukunda, ariko nanone kirufitiye akamaro, kuko aha nakubwira ngo itandukaniro wenda ry'uko ufata umwana akajya muri night club, muri boite de nuit cyangwa muri concert, aho naho yumva umuziki ariko ntacyo yunguka mu bumenyi. Twebwe rero yaje ku ishuri araryoherwa n'uwo muziki n'ubundi akishima, ariko akanunguka ubumenyi, ubumenyi bwa muzika, akamenya ko muzika atari ibintu abantu bapfa gukora uko babonye, ko barinda kubyo bikorwa.
Yego, reka turabigaruka ko handi hato unatubwiye n'ingene bigenda nimba abana babyitabira, nimba babitahukirwa, bisobanukirwa. Ariko tubanze tuje ku matelefone, hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyago. Ipolite, uratwumva?
Yego, ndabumva neza cyane.
Uherereye?
Ndi Nairobi.
Nairobi, haravugwa maki Nairobi?
Nairobi na mahoro kabisa, turaho akazi kenshi, udukorwa twinshi cyane hino.
Akabazo kawe rero
nacyo, abana bari mu ikonje, abana bari mu ikonje, ariko se nagira mbaze none tuzitize ibikorwa tubiwe azo bikorera mu Rwanda, nta kindi gihugu cyo hanze azigira yumvira kubikoreramo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, nashaka kumubaza, agenda ku ndirimbo ziwe cyane, ariko aririmba wenyine, indirimbo nyinshi ndamubona aririmba wenyine. Ko numva ashobora kwigisha abandi bana bato, abana batoya akabigisha bakabokipa mu biruhuko baririmba, nta kuntu yo kuramwabo akoresha muri korale yiwe, tukaza tubona indirimbo ze zise muri korale.
Urakoze cyane rwose Polite, ngaho muri urakoze ngaho i Nairobi muri Kenya.
Ego,
Kizito Mihigo, urumvise utubazo tubiri twa Ipolite Nairobi.
Yego. Arakoze cyane, arakoze, numvise ari umuntu ukurikirana ibikorwa byanjye. Arambaza ati se icyo gikorwa cyo kwigisha ubumenyi bwa muzika umuntu azagikora mu Rwanda honyine, ntabwo nifuza kuba cyagarukira mu Rwanda gusa, ariko nk'uko nababwiye mu gutangira umuntu akoresha ubushobozi afite, ndetse nanababwira ko muri iyi minsi usibye no kwigisha ubu ngubu sindabasha no kujya gutaramira abakunzi banjye batuye mu bindi bihugu, kuko ntabwo ndabona uburenganzira bwo gutembera hanze y'igihugu kuva nyuma y'aho mfunguriwe. Ibyo ariko ndizera ko bizageraho bikaza, ariko ni ukuvuga ko ubushobozi buzagenda bwaguka, niko natwe tuzagenda twagura imiryango y'ishuri ryacu, ku buryo mu karere wa mugani urubyiruko rwose rwagira amahirwe yo kwiga muzika, kuko nibyo usibye no mu Rwanda usanga n'i Burundi no muri Congo ndetse no mu bihugu biri hafi bya za Centrafrica, Uganda, Kenya ho bafite ishuri risigasi ry'umuziki, ariko mu karere tukeneye rwose amashuri menshi kurushaho yigisha abantu muzika, kuko usanga abantu bakunda muzika ariko batayizi. So uko ubushobozi bugeze agenda buboneka, ubwo namubwira nti sinzibagirwa n'abaturanyi. Yavugaga rero ati ese kuki uririmba wenyine? Nibyo kabisa, nibyo, ntabwo indirimbo zanjye nyinshi nkunda kuririmba njyenyine, ariko ntabwo nanga gufatanya n'abandi. Igitekerezo yarampaye cyo gukora korale n'abana nigisha, nanjye ndaringifite, ndizera ko mu mezi make cyangwa mu myaka mike kizaba cyagiye mu bikorwa.
Abo uri kurigisha ubona ko bazohava bashika ku rwego rwo kuririmba nkawe Gakizito?
Abashobora no kundenza ahubwo ni nacyo nifuza. Twe twabikoze, erega twe twatangiye kwiga muzika dukuze cyane. Njye natangiye kwiga nkuze, nagiye mu mashuri ya muzika mfite imyaka 22. Urumva umwana agize amahirwe yo gutangira kwiga afite imyaka 6 aba afite amahirwe yo kugera kure kuturusha.
Ego nuko rero tugasaba n'imbabazi abakunzi b'ijwi ry'Amerika, muramenye ko iya gatatu kenshi twibanda ku magara y'abantu, ariko kubera ko ikibazo c'ijwi ry'Amerika n'u Burundi akenshi abaganga twitura usanga batatwitavye, niko vyanagenze no mu Rwanda ku munota wa nyuma ugasanga biragoranye, ariko no musi twabatumiriye Kizito Mihigo kugira ngo tugaruke kuri bino by'umuziki wiwe. Turafise na Ildefonse ku yindi murongo wa telefone. Ildefonse,
ego
uherereye
ni Kigali mu Rwanda?
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe canke intererano?
Na akabazo kamwe ariko ndakabaza kibitse nabyemera gafite A na B ndetse na C. Ganye n'ubuzima bwe bwite ariko bwa nyuma wo gufungura. Nawe banyemereye rero ubwo nakabazo.
Kizito ngo uramwemere ko kubaza.
Muteze amatwi rwose.
Tangurira kuri A hama ukomeze na B na C.
Ikibazo ni ukuvuga ngo akabazo ke mbaza urabona mbere yo yaho gato yuko afungurwa hari abantu yagiye yumva bagiye bahura n'ibibazo kubera bumvise indirimbo ze yarabumvise.
Iyo ni A.
Kabiri arabona ko hari nyine bo bahuye n'ibibazo, harimo abagiye bahura n'ingorane, harimo abafunzwe, abo bagize ibibazo runaka, yabarigeze abahumuriza se mu buryo runaka cyangwa se no kubasura niba hari ababa barafunzwe cyangwa ngo abivugeho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Seyo rero ni ukutumara impungenge akatubwira niba indirimbo ze bitakiri icyaha kuzumva, niba umuntu ashobora kuzumva cyangwa se niba hari izene bakatubwira amazina yazo n'izitemewe.
Urakoze cyane rwose Ildefonse, ariko imbere y'uko ndamuha mikro akakwishura, none indirimbo ziwe nta radiyo nimwe zivugira ko mugiye guca u Rwanda?
Radiyo za indirimbo za Kizito nta radiyo zicaho, niba zinacaho ni nk'indirimbo wenda zitarenze ebyiri, ariko nazo yaba yarasohoye nyuma yo gufungurwa. Nta radiyo n'imwe nzi zicaho, kandi rero nanone ikidutera impungenge nta hantu nigeze numva 100% umuntu ufite mu nshingano asohora itangazo cyangwa se ngo avuge gutya 100% ashize amanga ugati indirimbo za Kizito kizemewe.
Yumva rero si
iyo biba byaravuzwe wenda haza umuntu atangaza ati indirimbo za Kizito kizemewe, ntabwo nta muntu wari guhanwa cyangwa ngo awohotegwe kuko yazungise bari gwera ko nyina abantu bazireka uko byariko byatanzwe mutangaza.
Hanyuma imbere ko yishura ugasaba iki yo maradio canke akora mu bitangaza makuru bitandukanye ko mvuze inyotego atakabategeko rivuga ati ntimuzivuze.
Bo jewe ku giti cyane nkuko mbivuze ntatangaza cyangwa se itegeko ndigeze numva rizibuza n'izi radio nubwo zitazicuranga sinumva umuntu wawe warabujije abo banyamakuru kutazicuranga ariko nanjye ubwanjye nkubwira impamvu mbajije ibyo nanjye ubwanjye nanjye nigeze kuzumva nkora n'ibibazo niyo mpamvu ubwo mbibajije urumva mbarije benshi kuko ubwo hari n'abandi wenda baba banafunze iki gihe barazumvise bagafungwa hari abantu baba barazumvise bagahura n'ibibazo we niba utekereza kese wenda jye nararekuwe n'ibyo ariko hari abantu benshi bashobora kuba barahuye n'ibibazo kandi urumva nabajije nabe na se kugira ngo numve niba koko yarabumvise niba hari icyo yabikozeho ibyo ngibyo nibyo dushaka kumenya.
Urakoze cyane
tutanemewe kuzumva nabyo tukabimenya.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho i Kigali mu Rwanda Ile-de-France. Kizito ABC vya Ile-de-France
numvise mu bibiri numvise na B numvise biri kubiri numvise abaza ku bantu bagize ibibazo kubera kumva indirimbo zanjye mu gihe cyo gufungwa hanyuma abaza no kuvuga ngo indirimbo zemewe ni izihe cyangwa ziteme ni izihe se bakora iki bazumve cyangwa reka ngwenda mpere kuri icyo cya nyuma ntabwo ari gitanga uruhushya rwo kumva indirimbo zanjye nta nubwo ari gishobora kubihuza abantu si très mal placé ntabwo ari igihe wavuga ngo nimureke kumva indirimbo zanjye cyangwa nimuzumve icyo nzi cyo ni uko nanjye nta tegeko na rimwe rihana umuntu wumvise indirimbo runaka muri gereza aho narindi naho banagerageje kuko amakuru narayumvaga bavuga ko abantu bumvise indirimbo zanjye bagahura n'ibibazo ariko aho nashoboye kuverifiya ni muri gereza narindimo nta muntu nasizemo afunze kubera indirimbo zanjye tawe gusa hari hashobora kuba ibihuha cyangwa amakuru y'abantu ku giti cyabo bagenda bahahana akabatera ubwoba ariko nta bimenyetso bifatika bafite njye nagira inama Ile-de-France yo kujya ibibazo abajije yo kujya bibaza abanyamaradiyo banyiramaradiyo agahamagara kuri radiyo yumva itagicuranga iyo ndirimbo akavuga ati kuki mutaduha indirimbo runaka kuko na radiyo zo mu Rwanda zitanga umwanya nk'uyu wanyu wo guhamagara ubwo rero ashobora kubibaza banyiramaradiyo kuko nyiri radiyo niwe ugena ibyo acisha kuri radiyo ye ntabwo iyo radiyo itacuranze indirimbo yanjye ni uburenganzira bwabo bitewe n'umurongo bagenderaho mu gutambutsa amakuru ibyo bashaka ko bitambuka njye ntabwo ntabwo navuga ngo hari icyo hari uburenganzira bambujije kuko umuhanzi yahimba hari abantu bamwumva bagakunda ibihangano bye hari n'abamwumva ntibabikunde njyewe rero haramutse hari radiyo idakunda ibihangano byanjye ni uburenganzira bwayo
kandi noneho ngira ngo
abafana nabo ni uburenganzira bwabo bwo kuba basaba izo ndirimbo
kandi ngira noneho mu vy'akarangamutima k'umwuga gukunda canke kureka no kuvuza byose kugira ngo ntihagire ubusanga uhaye umwanya wundi ukawumwima niko niyumvira
yego yego nibyo rwose kandi mu byukuri akazi k'umuhanzi karangirira mu gusohora igihangano no kukiririmbira abantu ntabwo kagera mu kujya kubwira abagomba kugikina cyangwa kubabuza ntabwo ako ntago ari akazi ke
yego nibaza ko yasobanukiwe se yabaza nimba kumviriza indirimbo zawe ari icaha mbwa wabimwishuye uramubwira yuko uko biri kose ukubize kubibona nuko agerageje gukora amatohoza yawe nibaza ko yatomokewe
nta rwose nta tegeko ribuza umuntu kumva indirimbo
ego ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga turi kumwe na Kizito Mihigo umuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda aho turi ko turagaruka ku bikorwa byo bitandukanye harimo kwigisha umuziki abana barimo buburuhuko n'ibindi byiwe bya kazoza canke bya kahise turase na Lambert ku ndi murongo wa telefone Lambert ikadze
ngakoze cyane
uherereye
merereye Lusaka
Zambia haravugwa makinawe mu Rusaka.
Oh, turaho nta kibazo.
Mhm. Akabazo kawe canke intererano.
Wenda nahera kugira ngo ibyo mwari murimo muvuga kwako nagize amahirwe yo kubyumvaho. Ntabwo ngabiri ofisiye ryagiye ngo we kumvira indirimbo za Kizito Mihigo. Ariko bikimara akimara gufatwa yagizwe bya byaha. Amaradiyo y'ubwayo yafashe initiative yabaye nk'akorera hamwe aravuga ati ntabwo tuzongera gucuranga indirimbo z'uyu muntu kubera ko ubutumwa yatangaga ntabwo bwari bumubuye ku mutima. Byega niko byabaye ibyo ngibyo n'ubu ngubu ntabwo bikinwa. Byabaye nk'izihagaze ntabwo amaradiyo yose yose ntabwo bariho ngo ni radiyo runaka, ahubwo ni amaradiyo yabaye nk'ayishyira hamwe yose yanga kubicuranga. Noneho n'abantu nabo bagendera mu icyo kigare aravuga ati ubwo radiyo itarimo kuyicuranga kandi irimo kuyisaba ntibanayihimbe, bishoboke ko yaba bitemewe kuyicuranga.
Ariko za YouTube ziba ziri ko kandi
nta tangazo rya Leta rigeze rizaho ngo rihagarike indirimbo za Kizito Mihigo nk'uko byagenze. Kwa noneho rero icyo nagira ngo mubaze nihuse kugira ngo mpe umwanya n'abandi, ni initiative zizafasha yo kwigisha umuziki avuga ko yahera ku bana, ariko bigaragara ko n'ubundi umuziki nyarwanda utari mu bana gusa, nahera nko kubona umva barimo kuzamuka ngo nimba ari igisupusupu n'abandi n'abasaza. Bigaragara ko umuziki uri universal, ntabwo uri yo ntabwo uri wa generation runaka, n'uw'abantu bose bose. Nagira ngo mubaze icyo agamije ku bantu bakuru, ese bizagenda bite babafitiye iyihe gahunda nyuma y'abana habari gahunda ifite gukomereza ku bakuru. Asabiye ngira ngo mubaze nk'uko kwigisha hari uburyo baba bwarateye imbere, hari n'abatari hafi nkanjye cyangwa n'abandi baba interese ku muziki wiwe. Ese nta buryo bwa onulayini yaba yarateganyije? Nagerageje kumwandikira inbox ntiyansubiza, ntabwo ajya asubiza mesaje zo kuri Facebook. Ariko numvaga nakimubaza ubu ngubu uko ndamubonye, akaba yagisobanurira icyo ateganyirije aho ngaho, ese nimba hari urubuga yaba yashyaringaho mwa samari y'ukuntu bakoresha insima muzikale runaka, yaba inanga ibiki sentitize n'amapiano, akaba umuntu ufite gahunda yagenda agasura yawe ya website y'ahantu runaka yabishyize, umuntu akaba yakwihugura kuri insima muzikale, kuko bigaragara ko muziki n'ukuri kigenda barimo kuzamuka mu Rwanda. Uwo musaza uri kuzamuka ku myaka 60 niba atari 70, ubwo bigaragara ko muziki ari wo mu kigero cyose.
Ariko nibaza ko iyo myaka ari myinshi naho ntashaka kuvuga ingahe yiwe, baravuze ko itari inzigira ngaho. Ego, urakoze cyane Lambert, ugira umunsi mwiza Lusaka, Zambia.
Murakoze nawe.
Ego, Kizito.
Yego, murakoze. Ari kandi nibagiye kuvuga ku byo Ildefonse yavuze n'uyu Lambert agasubiyemo. Baravuga ngo nta radio, ngo nta radio nimwe ubicuranga indirimbo yanjye nimwe mu Rwanda, ntabwo ari ibyo kamema, ntabwo ari ibyo wenda byaragabanutse, bagabanyije vitesse cyangwa umuvuduko bari bafite wo gucuranga indirimbo zanjye, ariko radio nyinshi ndetse ziranantumira iyo nasohoye indirimbo yanjye nshyashya, buri gihe barantumira nka launching iyo ndirimbo. Radio nabaha urugero ni radio na televiziyo 10, radio and TV 10, hanyuma hari Sango Star, hari Flash FM, hari City Radio. Ayo maradiyo yose yose iyo nasohoye igihangano n'amateleviziyo nibo baba bambere kugitambutsa mbere y'uko kigera no kuri social media. So urumva kuvuga ko wenda bitakinwa na, ahubwo wenda radio na televiziyo bitarantumira kugeza ubu ngubu bidakina indirimbo zanjye ni televiziyo na radio by'igihugu RBA. Ibyo byo nibyo, ariko televiziyo prive na radio prive rwose zose zikina indirimbo zanjye, wenda twavuga ko byagabanutse. Ariko ntabwo ukabijya wenda ngo tuvuge ngo ntibikibaho.
Ikintu no kujigameka turazivuza. Yego,
hanyuma aravuze ngo abakuru bashaka kwiga muzika babigenza gute. Mu matangazo twagiye dutanga twagiye tugaragaza ko nyuma y'aba bana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, kuko nibo priorite, nibo twashyize imbere kubera ko ari bo n'ubundi tubona ko bafite amahirwe yo kugera kure muri muzika. Nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu atangiye kwiga streamer gucuranga ari umwana, aba afite amahirwe yo kugera kure kurusha umuntu utangiye ari mukuru. Ni kimwe n'umuntu utangiye solfege nanone akiri muto. Niyo mpamvu rero kubera vision numva mfite yo
forma abanyamuzika b'umwuga mu bihe biri imbere nahereye kubana nibo nahaye priority ariko sine bagiye abakuru mu matangazo natanze nagiye mbabwira ko mu gihe abana bariho biga kuko tuzaya tubigisha mu biruhuko bo mu gihe basubiye ku ishuri tuzajya tugena ama weekend mu minsi ya weekend rimwe na rimwe twagenda duhuza abantu bakuru bifuza kwiga ubumenyi bwa muzika kuko urumva mu minsi y'akazi n'ubundi baba bari mu kazi ariko dushobora kujya tuvuga tuti kuwa gatandatu turahura nabi Kigali wa gatandatu tuzahura nabi Musanze wa gatatu tahabiruvu gutyo ntabwo rero nabibagiwe gahunda rimwe rategurwa neza icyanyuma yabajije niba umuntu ashobora kwiga muzika online
nimba hari umugambi ufise projet ubufise kuzo kwigisha muziki yawe online
biragoye cyane muzika buriya ntabwo ari kimwe na IT ntabwo ari kimwe na sound engineering donc ibyo bita ntabwo ari production ntabwo muzika academic reconnaissance academic de la musique ntabwo ushobora kuzigisha a distance ndabigisha ndabasobanurira impamvu nuko umunyeshuri wawe ucuranga piano umuha exercice ariko mukanahura ukareba hageze ukareba niba duate intoki uko zitwara ariko zigomba kugenda kuko hari abantu ndabona urugero urabona nk'abantu bandikisha imashini yandika hari abantu bagira ibyo bita méthode aveugle akandika atareba kuri clavier kuri keyboard akandika vuba ariko hakaba n'undi wandika donda n'urutoki rumwe nawe akaba yakwandika ku buryo iyo utamuri iruhande ntumenya ko ariho adondadonda uyu muri iruhande nibwo ubona ko ariho akoresha urutoki rumwe noneho ukamubwira uti kugira ngo uzabashe kwandika na vitesi nini cyangwa kugira ngo intoki zizaza zitazananirwa vuba wandika document ndende wenda ukeneye iyo méthode aveugle muri muzika naho cyane cyane mu bijyanye no gucuranga tugira ibyo bita duate academic ni uburyo intoki zikoreshwa mu gucuranga ku buryo umwarimu agomba kubyo observe ari iruhande rw'umunyeshuri biragoye cyane kubyigisha a distance ni kimwe na solfège nkeneye ku muntu uririmba nkeneye kumva niba inota yavuze ari ryo nkeneye kubona uburyo ahagaze niba ahagaze nk'umuntu uririmba ni amasomo agoye kuyatanga a distance ariko wenda uko tekinoloji igenda yigira imbere na video conference bigenda ziza ubinda bizashoboka ariko kugeza ubu na Conservatoire de Musique de Paris nizemo ishuri rikomeye rimaze n'imyaka myinshi cyane ntabwo iratangira gukoresha iryo koranabuhanga usanga abanyeshuri biba ngombwa ko baba bahari
bategereza kuba bahari bakabonana na mwigisha wabo
yego
nibaza ko nawe nyine yatomokewe Gulan ikaze na wewe Gulan uratwumva
Ego ndabuza.
Uherehe Gulan?
Ye neza.
Miriwe?
Ego nitsikije Gulan.
Uherehe.
Uherehe Bujumbura mu Kanyosha.
Bujumbura mu Kanyosha. Ego namahoro ngaho mu Burundi.
Ego namahoro.
Akabazo kawe nawe.
Cyera sakaga bidihera ko bicari kibazo mugaho kwa kubanza gushimira. Ndamutsago se kibitoni higo ni muri ibintu bihenda cyane cyangwa nkurikirana kuri YouTube Facebook na Instagram akaze afrika
Gulan hari hinduri iri inyuma yawe sinzi ko duza ije kugira ngo dushobore kukumva neza
ariko
mugani mushoboye kwegera inyuma y'abo bantu bakora kubita ibintu byo tworohereza mu matwi
nashaka kumusaba icyambere nuko abakiri bato
nabiko usanga abari bintu benshi usanga muri bino bihugu byacu bya Afrika usanga ari abahungu ashaka namusabe ko mugiye ukora iyo filime yo cyane arigene mu kubashigikira mu kubigisha na cyane cyane uwo muziki hanyuma cyane bashaka kumusaba cyaka ari nuko agiye kwigisigurira nariko nazo ngomba kumusaba yuko natwe abari mu Burundi hari abana dufise hari icyo dufise byo giye namukurikira na harinya ariko abudeti uwo muziki nawe usisaniye n'ishuri risanzwe none rero kumbure ubuhinga buratandukanye twashaka tumusa nimba bizoshoboka azagerageza atugezaho izo nyigisho hanyuma icyo nashaka kumusaba tugira gatatu kandi kidasanzwe Uburundi n'u Rwanda bifite imigenderanire itari myiza mu migenderanire abantu dusanzwe tukora ibyo kuririmba cyangwa ibikorwa bitandukanye na cyane cyane tubwira abakiri bato cyari twisemo uruhara rudasanzwe mu kugarukana iyo migenderanire myiza nashaka ndamusabe niba byobona bishoboka nubwo bigoye mu bijyanye na politike ari indirimbo cyangwa abahanzi abaririmbyi bahura bo mu gihugu cyacu no mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bagahura bagakora indirimbo hano kugira bereke yuko marwe ko ari ibya politiki Urundi n'u Rwanda bapfa abarundi n'abanyarwanda turakundana bakiri bato hanyuma icyo namubaza namubaza yuko ibikorwa yari yaratanguye bya fondasiyo Kizito Mihigo bijyanye no gufasha abafunzwe bijyanye no kugendera no kugarukana amahoro mu kwigisha amahoro ahatandukanye nagomba namubaze yuko iyo yarabihagaritse cyane iyo bagifite mu mishinga akibandanye nshaka bindi ndamusabanye mbembi byokunda ko twebwe abarundi tukiri bato nawe umuririmbyi twashobora tuduhinyura kugira twumvikane ibintu bishobora gukorera hamwe kuko igikorwa akora ni byiza ariko bikorewe mu gihugu kimwe bimeza ngo bitange umwimbu mwiza kuri Afurika yacu nashaka kumubaza yego nashaka kumubaza yuko byoshoboka ko byokunda ko twebwe abarundi tukiri bato twashobora gukorana twashobora kujya hamwe tukayaga hanyuma icyo nashaka kurangiriza ko ndio ushaka gutanga intererano mu bikorwa asanzwe akora yakubwa Kizito Mihigo iyo bigenza gute ushobora kuronka uburyo buke cyane haronka abashobora kugutera icyo gikorwa cyawe umuntu yabigenza gute kugira ashobore gushikana intererano mu bikorwa ukora icyanyuma
unyarutse gira
nashaka ndabasabe muje kuhimba biza gushoboka kano kanimero kanje aje kugashira mu
urakoze wavuze ko ari Guylain Fleury urakoze ugira umunsi mwiza ngaho ibujumbura mu Burundi ego Kizito Mihigo urumvise harimo ibibazo harimo n'intererano sinza huza guhera nahuza guheretsa
murakoze yatangiye avuga kwanshimira ko navuye muri gereza sincika intege ngakomeza kuririmba nagira ngo mushimire ko akurikirana ibikorwa byanjye ariko mubwire ko nshimira n'Imana kuko imbaraga zanjye zose nzikura ku Mana ikiriya gihe nanyuzemo cyari igihe gikomeye ariko kubera ko nabaye n'Imana buri munsi buri gihe mu mutima wanjye numva ndi kumwe n'umuntu ntera imbaraga n'umuntu ndi kumwe n'Imana ntera imbaraga navuye mu rwose numva mfite imbaraga zo gukomeza kuyikorera no gushimira Imana acare abantu baransengeye kugira ngo mbashe kuva mu bibazo ariko imbaraga bashyizemo basaba Imana ngo mfungurwe bari bakwiye kuzishyiramo banashimira banayishimira ko byagezwe akenshi iyo twabonye ikintu twasabye Imana duhita twibagirwa gushimira ntitubyibuka abantu rero benshi basaba Imana bavuga bati uriya muntu azave mu buroko ni bari bakwiye gukoresha imbaraga zingana gutyo nanone bashima Imana ni dutere imbaraga zo gukomeza ati rero ati kamwe ibikorwa byanjye ntago byahera mu Rwanda ati i Burundi nabo barakurikira bati kandi nta nubwo ibihugu byacu banye neza kandi abahanzi babigiramo uruhare rusi tutafe d'accord nagiye ngaragaza buri gihe ko nanjye numva umusanzu w'umuhanzi mu kubaka amahoro n'ubwiyunge bw'abantu ari ikintu kibanze gikomeye cy'ingenzi kandi n'ubu ngubu ngenda mbikora mu ndirimbo zanje zinyuranye numva namwizeza ko iyo nshingano ntazayibagirwa abarundi n'abanyarwanda bamugani turabavandimwe turabaturanye ariko turi n'abavandimwe duhuriye kuri byinshi cyane muri aka karere so umusanzu w'umuhanzi wanjye ndamwizeza ko utazigera ucogora mu kwibutsa abantu ubuvandimwe urukundo ubumuntu duhuriyeho mbese ati ese KMP fondation kwa tayizi ni fondation Kizito Mihigo pour la paix n'ubundi yari ONG umuryango udaharanira inyungu ugamije kwigisha abantu bijyanye n'amahoro n'ubwiyunge nyuma yuko mfungurwa nk'uko indirimbo mwumvise tuvuga ko zacitse intege ku maradiyo na fondation niko yacitse intege ariko nayiracyahari
yego
ibintu bigenda byibaka buhoro buhoro byose tugenda tubyubaka buhoro buhoro ubwo tugenda tubona abantu bifuza izi initiative bifuza ko zikomeza bumva ko amahoro n'ubwiyunge n'urukundo mu bantu ari ikintu tugomba guhora tubagarira mu mitima y'abantu ubwo abantu bagenda babyumva sandutse nta gushidikanya bizashoboka
yego
hanyuma yarangije avuga ngo wakwifuza kunshyigikira
yabigenza
he hari inzira nyinshi twashyizeho n'uburyo bwo ku ngo ko umuntu yatera inkunga aciye kuri internet ariko ubwo ari igenda umva ibyoroshye ari uko yanyandikira aciye nko ku rubuga rwanjye mfite urubuga rwa internet rwitwa kizitomihigo.com iyo umuntu anyandikiye ndabibona byanze bikunze ubwo yanyandikira cyangwa agaca kuri social media zanjye akanyandikira noneho tukamuyobora tukamubwira aho yacisha iyo nkunga ye kandi mbaye mushimye hanyuma ubwo iyo nimero ye namwe murareba niba mwaduhuza
turaza kugerageza tubahe nimero yiwe nawe tumuhe ubwo rubuga rwawe rwa internet turafise na Aaron Ikadze
murakoze kunyakira
uherereye
ni Kampala Uganda
akabazo kawe canke intererano
yego ni bibazo ndengayo ni intererano
ikibazo
cya mbere ubwa mbere ativa muri gereza mwana muhaye ikiganiro kuri radio nyine umenga yari yavuze yuko kubera amaze imyaka myinshi ashitse asanga hari ibintu byinshi yakerewe ko rero nkamubaza ati nibyo byo byinshi yoba yaracerewe ko yoba aribyo ariko ati ashikira ku nivo abandi bamusize ko cyangwa atanguriye aho yarakiri yaravuze ibintu byinshi nakabaza ko ariko kabazo ka mbere yoba ashikiye hehe ko niwe yavuze yuko asanze benshi abo bakorana mu muziki baramusize hanyuma ikibazo cya kabiri nacyo mu yaravuze yuko muri gereza kandi yahigiye byinshi mbega ko mu ndirimbo ziwe nyinshi twara zikurikirana umengo harimo icyo nakwita filozofi iyo filozofi yo babona agiye guca yihindura cyane agiye kubandanya aririmba nk'uko yaririmba nk'icyo gihe
mbe uvuze filozofi uvuze iki
mu bijyanye n'ibyo baba baramufungiye mbaza yuko ibyo baba bari baramufungiye intinyanyuro y'ibintu kuntu yahinyanyura amajyambo cyangwa ibintu kuntu abibona agiye kubihindura cyangwa agiye cyakorera ku giture cya guverinoma yaho
sinzi ko iryo jambo igitsure tuza kuguma turikoresha mbwa reka ndamuhe ijambo akwishura
yego Aroni wakoze cyane urakurikiranye ikiganiro twagiranye na VOA nkiva muri gereza yumva ko navuga ko koko nakererewe mu bintu bimwe na bimwe notamment mu kazi kanjye nk'umunyamuzika namubwira ko muri aya mezi icumi ashize nakoranye imbaraga nyinshi ku buryo ubu mbona nizera ko mu bijyanye n'akazi ka muzika rotare uko gukererwa mbona kwararangiye nta kibazo mfite mu bijyanye n'akazi k'umuhanzi ibijyanye n'isoko ry'ubuhanzi mu gihugu nongeye kurisubiramo nta kibazo ibijyanye n'amastudio mashyashya akomeye turakorana nta kibazo ibitaramo nabyo ndabikora bikitabirwa muri kiliziya nta kibazo navuga ko mu bijyanye n'akazi k'ubuhanzi rotari yashizemo ko gukererwa kwarashize naho aravuga ati rero se filozofi y'indirimbo ze yarahindutse azajya adakomeza gu abuze ngo igiki harya
igitsure ni nka
aha ku gitsure se sawa ni nka ni
igitsure
okay nabyumvise no mu kinyarwanda iryo jambo ribamo No, ntago umuhanzi yakorera ku giture cy'ubutegetsi. Umuhanzi yaramutse akoreye ku giture cy'abantu, ntago yaba gihimbye, ntago yaba gihanga ibimurimo. Ubwo yaba hambwe iby'abandi bashaka.
Yego.
Nukuvuga ko rero nzakomeza kuba umuhanzi w'umukristo d'inspiration chrétienne ufite inganzo, uvoma inganzo mu bukristo bwe. Kandi iyo filozofi tayindi ni filozofi ya gikristo, ukumva ko abantu ari abavandimwe bahujwe n'Imana, ari abana b'Imana kandi bahamagarira kubana mu mahoro. Niyo filozofi yonyine mfite mu ndirimbo zanjye iyo bagerageje kubyumva. Ni filozofi chrétienne. Hari umugabo w'umufaransa witwa Frédéric Renoir wanditse igitabo cyiza cyane mu myaka ya 2006 gucya yitwa Le Christ Philosophe. Avuga ukuntu urya Yesu twemera ko ari umwana w'Imana, nibyo, ariko abatamwemera nk'umwana w'Imana cyangwa nk'Imana nabo bemera ko ari umuntu ufite ibitekerezo bikomeye cyane. Byahinduye byinshi muri sosiyete. Akavuga ukuntu Yesu ari we wazanye ibintu ubu ngubu twita agenda y'uburinganire bw'abagore n'abagabo. Akavuga ukuntu umugore n'umugabo iyo basambanaga bateraga umugore amabuye agapfa, ariko umugabo
bakamureka.
Yesu akaza kuvuga ati ariko utarakora icyaha ninde ko mbona mu mwataka abagore utarakora. Iyo notion d'égalité entre la femme et l'homme Yesu yari yayivuze nubwo icyo gihe bititwaga agenda. Ikindi ni uko ibi turimo tuvuga by'amahoro by'ubwiyunge kamemo ari mu bantu babi mu muryango w'Abayahudi wari ufite amakimbirane akomeye, muzi ko bitwaga abapagani, abantu batasangiraga n'Abayahudi kubera ko bo batagendera ku migenzo imwe na bo mu idini ry'Abayahudi. Yesu ni umwe mu bantu baje bakuraho iyo frontiere hagati ya muri sosiyete, akuraho ibihano bikakaye, bavugaga ngo umuntu niba nagukuramo ijisho naho umukuremo irindi. Abisimbuza ikintu filozofi ivuga ngo ahubwo niba gukubita bakurenganyije aho kugira ngo wishyure. Donc ukore revenge nkuko nguko umuntu akura mu ijisho bagakura mirinda, ahubwo wowe emera bakubite nirinda itamo. Donc c'était tout à fait au contraire, car nka revolution yari nk'impindura matwara mu myumvire y'Abayahudi muri urwo rugendo rugana amahoro n'ubwiyunge n'urukundo hagati y'abantu. Iyo filozofi rero niyo nirebye nange ikomeza kuyobora mu bihangano byanjye.
Urakoze cyane. Tosi na Gilbert Ikadze nawe.
Ego ewe.
Nsabwe.
Ikigane nkukibona kuri Facebook nabonye yuko kuvuga ngene agiye gukorana n'abana mu kubigisha ibintu bijyanye n'indirimbo.
Ariko arabikora ariko uherere gajiri bembere ko tuyaga.
Njemerere ya hantu hitwa Ibururi mu Burundi.
Ibururi mu Burundi, nduga ku ijambo rero.
None kumenga biragoye ko mu ndirimbo cyane cyane imwe nari musanga harimo amajambo umuntu akunda gufatira ko nko ku migani cyane kuri kahise. Abana ko umenga biragora ngene ubasigurira umugani cyangwa ukabasigurira ibintu bya kahise kugira ngo bibabemo nabo babyiyumvemo. Ntabwo usanga bikorana cyane ngene we speak abana cyangwa ubasigurira kugira ngo batahuwe cyane icyo bari kwararirimba cyangwa icyo bagomba gukora.
Yarakwishangira ngo hanini yibanda ku buhinga bwo kuririmba, ntiyibanda kuri izo ndirimbo kizito ijambo nirwanya.
Ntabwo mbigisha indirimbo nahimbye cyangwa ngo mbigishe text amagambo akoreshwa mu ndirimbo, ahubwo tubigisha la technique musicale. Ni ukuvuga ese iyo umuntu aririmbye amajwi runaka ayandika gute, hari ibyo bita solfège de chiffrage. Ni ukuvuga uko ikintu cyose kivuga gifite ijwi, gifite sound, so uburyo umuntu ashobora kucyandika ku rupapuro. Ndamuha urugero Gilbert, yuko iyo mpimbye indirimbo nkayandika mu manota muri ibyo bita solfège, nshobora kuyohereza muri Amerika wenda muri orchestre wenda runaka, iyo orchestre ikiyigisha iyo ndirimbo ikamenya uko iyo ndirimbo iririmbwa nubwo naba ndahari
utashyizemo n'ijwi,
ntashyizemo n'amagambo. Donc technique musicale twiga ni ukuvuga ngo abantu hari urugero natanze kare uburiya kera hari abana benshi yewe navukiye mu cyaro mbere y'uko turyama baduciraga imigani. Tugakunda imigani ugasanga umwana arashaka kumva iyo histoire, iyo kumva uwo mugani ukarangira, ariko noneho umwana wamubwira ngo
ntiyashoboraga kuba yakwandika umugani bamubwiye kugira undi azawusome nta nubwo wamuha igitabo kirimo uwo mugani ngo abashe kuwisomera ubwe murumva ukuntu arandika ape ni ukuvuga ngo umuntu aba acyumva ibintu bamubwira ariko we adashobora kubitanga mu buryo bwanditse adashobora no kubyisomera muri muzika nabyo niko bimeze ubu ngubu mu bihugu byacu abantu bakunda muzika ikabaryohera bagakunda no kuririmba ariko iyo babwiye ngo nibandike ibyo bintu barimo bumva
ugasanga ni kibazo
ntabwo babishobora cyangwa ngo nibasome aya manota nayo bayaririmbe ntabwo nabyo babishobora ni ukuvuga ko turacyari muri tradition orale muri muzika iwacu mbese nta bumenyi turagira bwa muzika kugeza ubu ngubu dufite tuzi kumva tukaryoherwa tukamenya no kuririmba ibintu biri mu mpano zacu ariko ntituramenya kubisobanura ku buryo bwa gihanga ku buryo ejo ejo bundi dushobora kwa uriya mugabo mwavuga gucuranga umuduri ugezweho mu Rwanda ashobora nawe kwandika biriya curanga ku muduri muri icyo gicurangisho cya gakondo n'umushinwa yabisoma nawe akamenya kugicuranga kuko instrument zacu n'ubundi inanga iningiri umuduri ikembe n'ibindi impamvu bitarenga umupaka nuko bidafite imyandikire n'imyigishirize ituma bijya ku rwego mpuzamahanga.
Murakoze cyane. Go turase na Venant ku yundi murongo wa telefone. Venant ikadze.
Ndabashimiye cyane.
Uherereye
ni Kigali aho bita Igasogi.
I Kigali duga ku ijambo rero.
Ndashimira cyane Kizito cyane nivuye inyuma n'umugabo w'umuhanga dukunda cyane muri kino gihugu cyacu. Abana namushimira niyo ntambwe yateye yo kuvuga ngo ubumenyi afite n'ubwo buhanga afite abusharinga abana bakiri batoye ariko hagati akabazo ngize nduze ku ijambo namubazaga ntese nk'umwana cyangwa umuntu ufite umwana bisaba iki kugira ngo aze yige n'ubushobozi bw'amafaranga cyangwa bikora mu rwego rw'umuhamagaro ikindi agifungurwa ko hari ibyo yatwijeje atakoze tugomeze dutegereze
n'ibiki yari yakubwiye gute
yari yatubwiye yuko agiye kurongora ndetse vuba niba vuba bijya bivamo imyaka ibiri adusobanurire nabwo murakoze cyane
urakoze ubwira umunsi mwiza
yego murakoze
yego Kizito
yavuze ngo kwiga bisaba iki evidemment twashyizeho igiciro gitoya twashyizeho conditions z'amafaranga amakeya rwose kuko nk'ubu ngubu nababwira ko abanyeshuri twiganye muri iki kiruhuko cyose bishyuye amafaranga 2025 by'amanyarwanda ni nk'amadolari atageze kuri 30 byose donc urumva ubundi ugeranyije n'andi amashuri y'umuziki twe turahendutse cyane usanga amashuri ya muzika akenshi ahenda kubera akazi bisaba na twebwe twabishyize ku giciro cyo hasi kugira ngo hatagira umuntu wumva ko abuzwa ayo mahirwe birumvikana rero mu biruhuko bitaha ibintu bizaba byagiye ku murongo neza kurushaho kubera ko tuziga n'igihe kirekire hazaba hari ibiciro bishyashya ariko nabwira uwo muntu gukomeza agakurikirana amatangazo yacu nibyo tucisha ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amaradiyo hano arabivuga nk'ubeje n'indi kuri television hano yitwa TV10 tuganira kuri ibinyamakuru bya hano nabyo bizajya bigenda bidufasha kubibwira abantu azakomeza akurikire hanyuma aravuze ngo mfungurwa ngo nari nemereye abantu ko ngiye kurongora vuba arambeshye rwose ntabwo iyo vuba ntayo nigeze nshyiraho ntabwo
ariko
aruze ko iyo umuntu ari umusore ufite imyaka nk'iyanjye mu byo atekereza harimo no gutekereza kwiyubaka akaba yakubaka umuryango ariko sinigeze mvuga ngo ngiye kubikora vuba kuko njye ntabwo njya nkora ibintu vuba je prends mon temps ngerageza ku cyane cyane umushinga nk'uriya umuntu aba agiye gukora kugira ngo azawumaremo ubuzima bwose nkeka ko atari ibintu umuntu yavuga ngo agiye gukora vuba umuntu abikoze vuba bishobora kutagenda neza kuko nkeka ko iyo pressure mu bihugu byacu ibi ni ibintu abantu bakunda guhatira abantu cyangwa kubishyuza babaza ngo kukimuta
kandi atade ni bafitiye
ugasanga ni nk'ideni mu bihugu byacu uwo muco urahari bona iburayi ntabwo nigeze mbibona ariko mu bihugu byacu birahari cyane byo kwishyuza abantu nyabunage ukagira ngo n'uwa ku rugo uwo muntu niwe uzahita abyara harimo ikintu icyo nabwira abantu nuko ni ikintu nubaha cyane ibintu bijyanye no gushaka ni ikintu nubaha cyane ahubwo ku buryo twari dukwiye kwiga no kubaza abashatse kubaza ngo ariko kuki mwashatse ku bundi iyo umuntu ashatse agomba kumenya impamvu abikoze impamvu kuko ntabwo ari ikintu umuntu akora kubera ko ngo imyaka yageze ngo kubera ko pressure ya famiye imumereye nabi ngo kuko twari dukwiye kumenya kuki mwubatse urugo ese waje gusanga ibyo wari utegereje ari byo kuko iyo urebye mama famiye ariho muri iki gihe n'uburyo babanye bituma umuntu yakwibaza ati se uyu muntu yari yubatse yabitekereje ikibazo batubaza cyari gikwiye no kubazwa ku rundi ruhande
nuko turase na mutabazi kazi
muraho
turashima uherere he
ni mutabazi ntere bumbogo kigali muri gasabo wana kizito ni umuntu ufite izina rikomeye y'abantu rikunzwe cyane mu Rwanda shaka kumubaza nicyo ateganya gukora kugira ngo akore catch-up ya popularity yari afite kera igaruke
igira ki
popularity yari afite ukuntu yari akunzwe mbere yongeye arisubirane ariko ateganya gukora iki ko mba arasinzirije
kubona
arabona asinzirije
arateganya gukora iki kugira ngo nyine yongere akanguke akore ibihangano bibiri bya kera zari zo kwibuka iz'imana se cyangwa n'izindi ndirimbo za politiki mu buzima busanzwe nk'ibyo
urakoze mutabazi
ikindi nubwo kiza bikerensa ko iburyo umuntu akoze agomba kubaka nk'umufana we nifuza ko yakubaka
nico umwifurije
yego
urakoze ugira umunsi mwiza
Ego
Kizito mvise utubazo twa mutabazi.
Okay, aravuga ngo ndateganya gukora iki kugira ngo nongere mbo populaire nkuko nari meze mbere. Bakute umuntu yamaze igihe adahari hari uburyo ashobora kuza hari uburyo umuntu ashaka kugaruka muri societe nta wenda nti abantu ntibongere ko sinzigeye niba ikibazo kiri ku ruhande rwanjye kubera ko njyewe nakomeje gukora akazi kanjye kandi inganzo yanjye ntihinduka cyangwa se ikibazo kiri ku ruhande ahubwo rw'abitabiriye ibihangano byanjye n'ababyumva kuko umuntu la popularite ashaka kuvuga sinzi iyo ariyo ashobora kuba ari kumva amaradiyo menshi ancuranga nka wa wundi wabibazaga kare ashobora kuba ari cyo yita popularite icyo rero nta bushobozi ngifiteho nababwiraga ngo ntabwo ngewe iyo nahimbye indirimbo igasohoka umuntu ashobora kuyumva akayicuranga cyo ntayicurange ni uburenganzira bwe ariko namubwira ko ndasinziriye akazi karakomeje ahubwo akurikira ashobora kuba ari indirimbo atazi muri iyi minsi kuko ziragenda ziza kandi vuba kandi namubwiye ko rwose iyo nshingano sinzayitezukaho hanyuma akavuga ati rwose iyo umuntu akuze agomba kubuka arakoze cyane kungira iyo nama kandi nzayizirikana
ego turase na Rukundo ku yundi murongo y'Rukundo
halo
uherereye
icyagi cyo kumira utinda ntaramo y'inganga abandi Burundi
nduga ku ijambo
ego jewe icyo navuga kuwo muririmbyi nuko iyo wandanye nyine adikikiriza yitiki nyine yakanovera nyine yambere abo yiyumva ego agandi kubatwa ni umuwatwa kenda cyakakumenya yuko kubera ntarimwe rutse kumvuga udiki rwose yaka yuko yari yarabihagaritse ibyo kuririmba
hariho yatubwiye ko hariho izaso yamaze kuva muri gereza reka gusubiriremo Rukundo aca kubwira naho ushobora kumva izo ndirimbo mu gihe n'ijwi rya Amerika ngaho mu gihe guca Burundi ritacumbika nayo canke andi maradiyo yandi Kizito
yego Rukundo nagira umubwire ko
ashatse kumva indirimbo zanjye yaje kuri internet kuri YouTube ashobora kujya kuri website yanjye ifite website yitwa kizitomihigo.com ibihangano byanjye byose niho bicayo bisohotse mbishyiraho kubera ko wenda dafite CD CD z'indirimbo zanjye kugeza ubu se ntabwo ndabasha kuzicuruza hanze y'u Rwanda disque z'indirimbo zanjye sindabasha kuzicuruza hanze y'u Rwanda ariko nabyo bizashoboka j'espère
mu Rwanda ho ziracuruzo
mu Rwanda zirahari abantu bashobora nko gushakira mu library ya Catholique hano muri za kiliziya zo mu mugi bientôt kuba habizira bazi no muri Caritas none iyo nakoze ibitaramo ziraboneka cyane abo mu Rwanda bo ntago bazibura ariko umuntu wo hanze numva ahantu namuyobora ari kuri internet kuri YouTube kandi kugeza ubu ngubu tuzishyiraho zose nta kibazo
yego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro tugarutse rero kuri ibyo by'ishure ryawe ryo kwigisha umuziki urabona ko abana baravyitabira barabi shoboye haza bamwe baba bafise impano yo kuririmba ngira ngo babibonywemo n'abavyeyi canke n'udafise iyo mpano atarumva baraza ukabona ko batera intambwe bukebuke uko umwanya uri kuragenda
amfite ntabwo haza ntabwo umuntu burya amenya niba afite impano y'ikintu cyangwa atayifite twebwe nitwe tudetecta ibyo dukora icyo bita talent detection nitwe tumenya ngo umuntu ashoboye iki cyangwa ntashoboye kuko abantu bashobora kuba bakunda muzika hari umuntu ubukunda muzika ariko atayishoboye hari n'umuntu ubukunda gucuranga akavuga ati nzaba umupianiste pe ariko wamara kumureba neza ugasanga ahubwo yaba umuririmbyi ugasanga impano yo gucuranga nta yafite hari n'undi ukunda kuririmba kumva za umuririmbyi ariko wakumva ijwi rye ukumva ntabwo ako kazi ntagara ugasanga par exemple ntabwo afite icyo bita oreille musicale oreille musicale ni nko kuvuga ngo niba ndirimbye ngo do undi akaririmba ati do kumva ko bitandukanye harimo abantu badashobora kubyumva
yego
icyo rero ari ikibazo gikomeye umuntu ubwe adashobora kwiyumvira nitwebwe tukimwumvira tukamworienta tukavuga tutubwire ibi bidashobotse ushobora kujya ubwo rero abana baza bose ntawe dusubiza inyuma ariko noneho twamara kubakira umuntu akagenda yumva ubushobozi bwabo ubu ngubu twakiriye abana bageze kuri 50 muri Kigali ariko twabonye demande nyinshi nyuma tumaze gutangira n'abandi bashaka kujoininga turizera ko mu biruhuko bitaha ibizarushaho kugenda neza bazaba ari benshi kurushaho
ni ico bita projet umushinga wikora na canke hari abandi bahanzi muri kumwe mu kubukora
nifuza ko mu biruhuko biri imbere nzaya mfatanya n'abandi bantu bagiye biga muzika mu maseminari hari abantu bize solfège ibyo by'imyandikire ya muzika mu maseminari ugasanga bazi izo connaissance nshaka guha abana numva nzabafatanya nabo kuko tuzakenera kugenda twigisha nabo mu ntara ntabwo twaguma i Kigali gusa ubwo urumva rero ntabwo nakwigisha ahantu henshi icyarimwe tuzakenera gukorana n'abantu naho ubundi abahanzi bo babikora ku bano mubumva ku maradiyo abenshi nabo ntago bazi ku ubwo bumenyi ntago bazi akenshi nabo barabikunda ariko umubwiye ngo yandike iyo ndirimbo ye ku manota ntabwo ababizi
yego hanyuma Kizito
ahubwo nabo bakeneye kubyiga
hama Kizito urabona gute uyo muziki nyarwanda mu myaka 10 iri imbere hariho abo mumaze kuramura bize ayo manota y'umuziki urabona gute muri kazoza
icyo nifuza ntuka nuko u Rwanda rwagira des musiciens professionnels formés de façon académique no kuvuga abanyamuzika b'umwuga kandi babyize mu ishuri nk'ubumenyi kugeza ubu dufite abanyamuzika bazwi ariko bakora ibyo bita musique commerciale izi mwumva za hip hop izi ndirimbo zigeze ibyo bita variété moderne ariko bidasaba ko umuntu ubikora aba yaranyize mu ishuri runaka ibyo rero ntabwo bidufasha cyane mu guteza imbere ubumenyi bwa muzika kuko nkuko nabivugaga hari post nigeze gukora kare uko radio na televiziyo zigenda zishyiraho izo musique commerciale ziba zigamije mu by'ukuri ku entertainment gutuma abantu bidagadura ntabwo bijyana no kwedika na education y'urubyiruko mu bijyanye na n'ubumenyi bwa muzika n'amaradiyo ubanza mubifitemo uruhare ni ukujya mureba ukuntu mu balansa
tuzoze turabikora
ibya entertainment ariko mugashyiramo n'ibya knowledge
yego murakoze cyane gose Kizito Mihigo tukwifurize ko ivyo vyifuzo byawe byoshika mwakoze cyane gose kuri kano kanya wa Hydrogen America ejo nitwongera gukemera uzotwitabe
yego nuko nishimye nanjye mwakoze kuntumira ikindi gihe nabwo tuzaba turi kumwe
n'icyo urakoze cyane kandi no kuri kano karirimbuza b'intwari ka Kizito Mihigo dusezeranye n'incuti bakunze mwakoze kudutega biri na Lidiane nahazuna indemesheje muri sangano no munsi yakoze Fatuma Limasikala la yegeranye jamaje hamwe na engineer Lopez bari muhinga bw'ivyuma mubandanye kuryoherwa na kano karirimbuza b'intwari
Toro profete nashe Isa kuberi nzira yutwari Wawushiza